Maunya LG.
Sina maji, sina row. For real, baby, take my soul. Nishadata na wewe, wewe. Mapenzi yameni kaba kwa ko. I swear, baby, I'm drunk in love. Usingizi mwanana ni wewe. Basi nipende mwenyewe. Baby, natamani nifungwe moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you. Kama jenereta, moyo wangu unandunda, unantweta. Mwenzako unaogopa, naogopa. Mimi nasirika, yani kwenye tope nasirika. Jamvi na mkeka, kwako nimeweka. Baby natamani, ifungwe moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because you are